akili ikuwaze, moyo ukujaze, hata kwenye magumu ujikaze, tamaa ujikataze. Sina la kusema mama, kwa nini shagundua, gundua, I don't need no bar by you. Yeah. Ubaya wasambaze, lakini ujikaze, we mzuri zaidi yao usiwaze, wasiharibu chance. Nikikosa ntaomba msama, kwa kuwa umbua, umbua, wajue I'm here for you. Yeah, yeah, wangu wa moyo, wa moyo, na kuita kipenda wrong, wrong, na vile uko loyo. Oh mama, una heshima, una nyodo. Yeah, this is dedicated to you, my woman.
My woman, yeah, my woman.